Mti upe tujasku. Sasha zela. Sanga chaivalana kuse kuse. Mkono kwani zanje moye. Sengenu mti upe tujasku. Sasha zela. Sanga chaivalana kuse kuse. Sanga chaivalana kuse kuse. Mkono kwani zanje moye. Sons of J Visa. Sasha Zela, Sanga Chaivalana kuse kuse. Mkono kwani zanje moye. Sengenu mti upe tujasku. Sasha Zela, Sanga Chaivalana kuse kuse. Sanga Chaivalana kuse kuse.